Exclusive to Minembo.net.
J Blacks, Mr. D, Cheese Boy, Young Fresh, it's Samba.
I love my baby. Kodi uli kodi, nifuna kuona na nawe.
Mr. Capricorn,
Mrungwa na nipasa iwe. Kunkala nawe, siku zote za moyo wangu. Baby, nakukona na mutima wanga wonse hanine. Mulungwa dalise, siku tina kumana iwe ndine. Zona ndiwe taliso, for sure ndiwe taliso. Manipasa chimwe mwe mtendele, pa moyo wanga baby ndiwe lubuto. Ukobula iwe teti nkwanishe, ukobula iwe teti njekale. Ukobula iwe baby, baby. Nakupenda sana, baby wangu. Nakupenda sana, mwenzi wangu. Nakupenda sana, baby wangu. Nakupenda sana, mwenzi wangu. Siku zote za moyo wangu.
Blacks, I talk about money, baby, I talk about you. Jiwe ni makumbwila, my baby boo. Bwila chepa kupiti pangeko na chipati na batu mira kumunzi babwila kagulu. 1, 2, 3, ah, baby girl, we are meant to be. Wherever you want, in I can be. Yeah, every day, ni makuona na kutulu ni kauka kuseni ni mafunza na wanzanga na tiariguti. Wamine ine ninga konde mukazi wa mwishe elo ini ninasanga wama bwila wama pima. Ine ni makanda ni maziba wanga evi aliku. Bwila chepa kupiti pangepo na chepati na walizi la kumunzi babwela kagulu.
Nakupenda sana, baby wangu. Nakupenda sana, mwenzi wangu. Nakupenda sana, baby wangu. Nakupenda sana, mwenzi wangu. Siku zote za moyo wangu.
Jiwe mbaso kumutima, njiwe dariso yanga. Jiwe ni mekela, ndafya umani panga. Chikwendi pari iwe unga fuseko wanzanga. Sikuti ni kunama, njiwe chembambo yanga. Lafu yanga pari iwe ninga kanepo na sima. Baby umushe wako, singa funepo wina. Ngatiche ni kusanka, nishini na kuwina. That's why ni mameko, na nichinja na sina. Na kukondo umani limbikisa, nolo na futika. Na nguze ya kuzako, umani limbikisa. Suma langana swaki, obena wachitika. Batinjine kawaya waya mungu ofuti. Na kukonda fulu drama ni mafuna nilinaiwe. Nipempate mulungu ni kakoteche naiwe. Ndava ni na chikondi susiva inepariwe. Oke ni chito yanga kusevenze la seiwe. Chikondi chatu iwe naine mulungu wa darise. Pasaka ngale vuto inga kumane naite. Kisipempele lana wotizo ndava kakaripe. Baby nangu mavuto pakatika faite.
Nakupenda sana, baby wangu. Nakupenda sana, mwenzi wangu we. Nakupenda sana, baby wangu we. Nakupenda sana, mwenzi wangu we. Siku zote za
Minembo.
Nakupenda, baby, nakupenda, baby, nakupenda. Nakupenda, nakupenda, baby, baby. Nakupenda, baby, baby. Nakupenda, baby, baby. Nakupenda, baby, baby.
Exclusive to Minembo.net.